Kia ora, tēnā koutou katoa e hoa mā, whakapiri mai anora ki tēnei pāhorangi. Week 46 for the book Māori Made Easy 2. First of all, let's listen to the conversation between Mere and Marka, te wiki whātakau mā ono. Kia ora e Marka, hei aha e nā tapu tapu. Hei whakairo I te paparā kaunei, he whāo e nei. Hei aha ngā whakairo. Hei whakapiri ki ngā pātū o tō mātou whare tupuna hou. Hei tērā marama whakatūwhera hiai tō mātou whare hou. Kā pai e nei whakairo, hei whakanikoniko I te whare, te a tāhua hoki. Hei aha te mihi mai, āwhina mai iau ki te whakaoti, he poto te wā e toiana. Kaua hei mā harahara e hoa, māku koe e āwhina, mea hāu. Ko whiria he whāo hei tapu tapu māu, kati mata ai ki te mahi. He kuare nōku ki tēnei mahi, me waia atu kia hemi. He aha koe e waia atu ai ki āia. He mōhio nōna ki te whakairo, he kore mahi hoki nōna I tēnei wā. Nō reira, kei te wātea, ko ia hei īrā mutu māku. He hanga mea hei kawe mai māna. Karekau, engari, me ki atu ki āia, he nui ngā mahi, hei whakatutuki mā tātou. Let's listen to that conversation again at normal speed. Kia ora e Māka, hei aha e nā tapu tapu. Hei whakairo I te paparā kaunei, he whāo e nei. Hei aha ngā whakairo. Hei whakapiri ki ngā pātū o tō mātou whare tupuna hou. Hei tērā marama whakatūwhera hia I tō mātou whare hou. Kā pai e nei whakairo hei whakanikoniko I te whare, te a tāhua hoki. Hei aha te mihi mai, āwhina mai iau ki te whakaoti, he poto te wā e toiana. Kaua e hei mā harahara e hoa, māku koe e āwhina. Mea hāu. Ko whiria he whāo, hei tapu tapu māu, a, ka tīmata ai ki te mahi. He kuare nōku ki tēnei mahi, me wai atu au ki a hemi. He aha koe wai atu ai ki āia. He mōhio nōna ki te whakairo, he kore mahi hoki nōna I tēnei wā nō reira kei te wātea. Ko ia hei īrā mutu māku. He hanga mea hei kawe mai māna. Karekau, engari, me ki atu ki āia. He nui ngā mahi, hei whakatutuki mā tātou. This week we learnt how to use hei. As you can hear in this week's conversation, there are many different ways hei can be used. In the very first sentence of this week's conversation, Mere asks, hei aha e nā tapu tapu, which translates to, what's that equipment for? When you begin a sentence with hei aha and follow the hei aha with a noun or the name of an item or object, you are asking what that item or object is for, or what its purpose is. For example, if you were holding a knife and I asked you, what's that knife for? You might reply with, it's to cut, or in other words, its purpose is to cut something. So in Māori I would ask, hei aha tēnā māripi. I would start my sentence with hei aha, because that's telling the person I'm talking to that I want to know what that item is for or what its purpose is. Just like most Māori question phrases, if you listen carefully to how the person starts their question, that will be what you use to start your answer with. So in this case, the question is, hei aha tēnā māripi. Now you can start your answer with hei. Hei tapahi, which means to cut something. But to cut what? If you were cutting some meat, you would answer with hei tapahi I te miti. As with any other sentences we've studied, the I indicates the object being affected by the action. Ki may also be used if the object is being moved to a location. In this example, however, the meat is being cut, so the I goes in front of te miti. Hei aha tēnā māripi, what's that knife for? Hei tapahi I te miti, to cut the meat. Hei may not necessarily appear at the beginning of a sentence to articulate what a particular item, object or person's purposes. So far, we've learnt that if we start a sentence with hei aha, we are asking what for or what's the purpose of. For example, hei aha te maro nei, what's this fork for? When we begin the answer to that question, or if we simply start a sentence with hei, we are describing what the purpose of that object is or what it's used for. For example, hei tiki I tō kai, to get your food. Even though hei will not occur at the beginning of a sentence all the time, if it's followed by a noun or a naming word or a verb, an action word, it's still performing the function of saying what the item, object or person preceding the hei is being used for. Anei taku hoa, hei kaia whina I a koe. Here is my friend whose purpose is to help you. Tikina he maripi hei tapahi I te reme. Fetch a knife whose purpose is to cut the lamb. E pānui pukapuka ana ia hei whakapiki I ona mōhiotanga. He or she is reading books whose purpose is to increase his or her knowledge. In these examples, the friend, the knife and the reading of the books precede the hei. The purpose of that person, the friend, the object, the knife or that action of reading books is to 1. Help you, 2. Cut the lamb, or 3. Increase knowledge. Now it's time to learn the rules around using hei. Never use a passive after the hei, so you can't do this. He āporo tāna, hei kainga mau. That should be he āporo tāna, hei kai mau. Anei he pukapuka, hei pānuitia, mā koutou katoa. Anei he pukapuka, hei pānui, mā koutou katoa. Whakamahia tērā, hei tahitahia, I te papa. Whakamahia tērā, hei tahitahi, I te papa. Rule number 2, never use a stative after the hei, so you can't do this. Koe nei te mahi hei tutuki māu. Koe nei te mahi hei whakatutuki māu. Anei he kai hei pau mā koutou. Anei he kai hei whakapau mā koutou. Kei te tiki rehu hei mate I ngā rongo. Kei te tiki rehu hei whakamate I ngā rongo. Now the final function of hei we studied this week is using hei to describe family relationships and how people in your family connect to you. You will note that Mere says, koia hei ira mutu māku, which means he or she is a nephew or a niece of mine. Here are some other examples. Ko Paora hei tuakana ki aia. Paora is an older brother of his. Ko Terina hei kuia ki au. Terina is a grandmother of mine. Hei mokopuna a rewi mā rātou. Rewi is a grandchild of theirs.